ya badai. Nilipopona hata Mungu nilipata wasimu. Siciliani menifanya nizubai. Kuna nona chekerea, nachanjia panda mama sengerea, eh. Na miguu inachongea, shepu mwendo mdundo unavyotembea, eh. Moyo wangu unakoroma, unakuwazia. Tell me how you feel now, wangu maridia. Show me, show me baby, do me, do me baby. Show me baby, do me, do me baby.
Una nichekerea, chekerea.
Sina wewe mapenzi yanahiana, naomba kwangu tulizana tena usiku na mchana, niwe na wewe kanga moko undemende ukiwa kitandani, kwenye game usitetere speed machine, na unanichanganya
mimi nataka kucheza na wewe,
sijadanganya
mimi nataka kudansi na wewe,
na unanichanganya
nataka kucheza na wewe,
sijadanganya
mimi nataka kudansi na wewe.
Moyo wangu unakoroma, unakuwazia. Tell me how you feel now,
wangu maridia.
Show me baby, do me baby. Show me baby, do me baby.
Unanichekelea, chekelea.
Washangai na umeni bambai, ni bambai, ni bambai, washangai, washangai, washangai.
Show me, baby, do me, baby.